yapheli minyaka ndifunana nawe ndicingana nawe bonke obubuhlungu abupheli uthi makuthini isazela sindenzani asindiyeki wasishiyelani sakwenzani